kulabise dala dala wongo buli wowo kuluno kulabise dala dala wongo buli wowo wamuno mutema kwange byona mukwano watwala eze munowo sitebaka nsula nkuloza bebe wange simanyine kye wankola mberayo lwesikulabise baka tolumune mmere nema okulya nejenenya bwenenya olaba nekyayigwe mpomerwa dala dala mutufu yannema okunywa olaba nekyayi dala dala mutufu yannema okunywa nze muli mbeera nkulowooza simanyi muli kyewankola nnyabo wange kulunokolabise dala dala obwongo buliwo kulunokolabise dala dala obwongo buliwo wamuno mutima gwange byonawatwala sina kyakola nsaba omukwano ndowoozeeko buli lukidde ntala obulamu obwange nabo kwasa teriyo mulala ndowoozaako kumakya mama ndowoozeeko mu ttuntu nekawungezi bwobaokola mukwano banange bwendya amazima ddala nkwagala sikulimba siryawo nti kukwenya kwenyanze nkwagala sikulimba siryawo nti kukwenya kwenyanze njagala ntwali mu bakadde bannange mbalabeko boona bakuza mbeebaza okukuza munnange n'empisa ennungi mbeebaza okukuza munnange n'empisa ennungi omukwate mpula omulungi ateesa atayumba munnange tosooza ate era mutufu tomvuma sikulimba kulunokolabise ddala ddala obwongo buliwo kulunokolabise ddala ddala obwongo buliwo sikulimba bwomulungi gwesinga okwetaaga yeye njagala tukole embaga munnange natiisaakala bantu njagala tutamule nga tubalumya gye tuyita bewunye ddala ebirungi nkwagaliza teriyo kale mulala ddala mbeerawo ng'ondowoozaako nange bwenja okukikola